telelo munyu muntu kodwa mayisibelwe awusoze wamthinda awabe kulona ukutelelo munyu muntu kodwa mayisibelwe awusoze wamthinda See you.